velu touching my desire. Uzenze zakho kutheni ntunga velu kakeku akeke zingxaki zakho.
Yeah.